Wagwan,
welcome to another episode of Sportscast. Leo kuna wakubwa hapa ni pesa katambe bro.
Aya, tutaanza na history ya Rashi mzee.
We buda, mi Rashi kwanza ameniboni aje.
Yeah.
Sasa
shere kidogo ni kitu ya kuuliza mtu.
Unajua Sancho aliamua kunyamazia coach, akasema mwambie pole. Akafriziwa. But Rashford mtoto wa Maniu, mtoto wa Glazers,
mtoto wa England.
MBE.
Eh.
Ameona kuna kitu anaweza piga sheria alafu ana report ni illness. Sasa amepiga bende nyingine crazy bro.
Na kuingia zoezi ujue.
Na picha zake anapigwa kicelebrate bado ile nini yake celebration yake.
Kuna banta fulani nimecheki. Hiyo banta inasemaje? Ujamaa amepigiwa celebration
on and off the pitch.
Lakini kuliko venye anafunga mabao.
Mzee. Ame point kicho kuliko venye akona mabao hii season.
MBE.
Naona hiyo ni one of the most serious issues Maniu. Because mse kama Rashika anaweza fanya kitu kama hiyo, anajua ku protect na Glazers. Na Glazers kuna venye ame reduce power ya ETH design. Hana hiyo power flani kwa dressing room. Hawezi command hiyo dressing room. So kuna ma players wana feel like more privileged than the coach. Naweza fanya hivi. But player mwingine akidu inakuwa ni noma. Inakuwa huyu player anaweza uzwa. Niko sure mse kama Anthony angetry kitu kama hiyo. Niko sure by end juu January transfer window imeisha bro. By summer angekuwa shaishia bro. Hiyo for sure bet. Angekuwa shapelekwa Saudi Arabia.
Umeongelea Glazers. Tuvuke pande ya Liverpool. Story ya Klopp.
Anyway, sports group.
Tumepokea habari that Klopp alianounce earlier this week. Later this week that anatoka Liverpool. Sindo? Sasa.
Kwanza alisema he doesn't have the energy.
But again kuna speculations. Kuna msee fulani, TikTok guru. Anaitwa Ngwa Thogden. Mimi kwa nimemfuatilia mbaya. Alikuwa anasema unachikisa Glazers ya Manu. Saa ya Liverpool inaitwa FSG.
Fenway Sports Group.
Correct. Si walikuwa wanadai ku Klopp alisema at a left if FSG wata create documentary enye itaficha wase pale training hizo maongeo za coach pale ndani ya locker room nini. So apparently FSG wame make your deal. Wame sign hiyo kitu. Wamedaisha hiyo documentary lazima yanguke pale Netflix. One week later, Klopp amedaiaje? Naishia. Hiyo ni speculation moja. Wewe unaona kweli kani historia kukua tired bro jo ameshindanga kisema
But umse mimi naelewa Kenya na kapitia bro. Unajua umse amefikisha Liverpool seasons 2. 90 points plus na hajabeba ligi. Unajua how crazy that is bro.
Lakini pia tumpea zile flowers zake yako na Premier League.
But ameka toka bro amekawia from 2015. Ameshinda ameshinda kila kitu that's to be won. Lakini angeshinda more kasi oil money. So na ile oil money kidogo ilimkazia.
Lakini sawa.
Niliangalia FSG Fenway. Uwezi kuona after our break each and every time ukiona una break bank for a player, transfer player. Kama Van Dijk na Alisson ilibidi hiyo do alitumia from Coutinho. Si ati Fenway alisema shika ido kwa contender. At no point tumeona ati Fenway imewapea do fulani kama venye Glazers na Chelsea upewa. Atishikieni ido nunue players. Fenway wamekuwa kiwa kazi ya domba. So ni hizo transfers tu wanya wamekuwa kimake. Ndo wamekuwa kieza kusurvive. Apo top. But Klopp replacements. Shabby Alonso. Ndo mwana ni prospect. Lakini sioni ya kikubali kuishia.
Pia mi sioni ya kikubali kuishia. Juu. Yoma saa ingine unavenya na kimbiza Bayern huku Bundesliga. Wambakisha tu points 2 wafikie Bayern Leverkusen. Points ngapi? 2. 49, 47. Sijiko uliona.
Lilicheki. But bado wako unbeaten.
Eh. Kabla wako na game moja each kabla wapatane sasa wote wawili. Wewe unaona hiyo game itakuwa hatari.
Alonso anaweza try though. Juu umetupeleka huko. Unajua Tuchel alisema anaweza taka kucoach La Liga.
Eh.
So maybe my players hawezi kuwa anajituma sana.
Yeah.
Kuna venye Thomas Tuchel ame akona controversies tu na wakubwa wa Bayern.
Yeah, alikuwa anasema appreciative.
Appreciative, yeah. Apo ido enough. Yeah. System zake maybe aziwork venye anadai.
Yeah.
Na okay, naona Alonso anaweza shinda hiyo game. Naona Alonso akiona hiyo courage ya kushinda Bundesliga hii season. Buda kwa si bottle kama Borussia.
Mimi naona hiyo game itatoka na majini ya bao moja.
Ya baya na
mwana. Ya baya na baya Leverkusen. Hiyo game itakuwa ngumu buda.
So unaona nani akibeba kwani?
Hapo sasa sijui. Rosafi hapo tu tunachuna kiti si wote.
But okay.
Tutekelea tu pesa.
Kuna Alonso replacement mwingine umeona?
Replacement wa Alonso.
Klopp.
I mean Klopp.
Waende Mourinho.
Mourinho pia anaweza toka hiyo masingine.
But Dazarbi, unaonaje? Juu Brighton na Liverpool kidogo naona wako na the same module ya bring talents.
Yeah.
Na pia atakangi expensive players. Unaonaje Dazarbi? Na pia Dazarbi yako like ako na hiyo experience flani.
Yeah.
Ya APL.
Unajua niaje? Mimi naona kwanza kani mapema kufikiria, but anyway kujaribu kuangalia prospects wanaweza ingia pale Liverpool. Wako kadhaa.
Tukiangalia
Jumina na feel pia nika Gerrard anaweza toka hiyo Saudia.
Gerrard anaweza flop bro. Si alikuwa EPL.
Si anaweza rudi.
Aston Villa limlemea bravo. Sioni akimanage.
Anyway,
tukiangalia bado kwa makoach. Xavi. Coach wa Barcelona ameamua pia kustep at the end of the season, only step after hii game yenye amepigwa 5 bro. Akasema ana step, alafu speculations katokea that Tuchel anataka ku coach La Liga. So one or another nikaa napea Laporta signs, anamwambia bro
na nikuisa bro mimi nadai kuingia hapo hivyo kwa hiyo masaa.
Tuchel anataka kuenda timu zote kabisa.
Buda, anadai kuacha tu alama kila mahali. But anyway, unajua umeongelea Liverpool, ukoongelea Brighton. Tuvuke FA. Liverpool Norwich. Hiyo game ilisha 5-2.
Ni crazy.
Buda, ile shughuli ilipigwa hapo ndani. Acha sasa nikuambie. Kuna nilikuwa nataka kusema mid lakini si mid, ni right back. Kona Bradley. Liverpool factor. Nika youth tu. Katuo 3 July. Amezaliwa July 2003. Ujamaa napiga shughuli mtu wangu. Nika sasa yeye ni Irish player. Nika Robertson. Robertson ako pale left.
Nimecheki Robertson amepona.
Anarudi.
Anaweza kuwa pale asset FPL labda.
Buda ule jamaa anarudi na mwaki bro. Ujamaa amekula kiki sana. Hiyo masaa nyingine mnamnyima ma assist kwa season hiyo, masaa nyingine pia alikuwa ashavunja rekodi.
But aha, unaongelea Bradley.
So,
uh-huh.
Bradley ni Irish player kama Robertson.
Mm.
Sasa hiyo masaa nyingine akiweza rudi ape opportunity ya kugusa.
Atoe TA.
TA si aliingia, alipigwa sub na Nunes.
Okay, uzuri ati yeye anaweza cheza pia mid, anaweza cheza wapi. Inaweza kuwa, acha tuone itakuwaje, but Nunes hiyo game alinibamba. Alafu Diogo Jota bro, sio ni kama patangi the shout that he deserves. Umsee ni clinical bro.
Pia Van Dijk amekuwa underrated this season.
But hiyo ilikuwa an easy win. Mimi yenye nilikuwa nacheki, lilichikia Man U Newport bro. Tujai struggle.
Twende sana, nilijua ungekuja hapo. Twende sana basi.
Mimi sijui hatuwezi dominate game zima yani. Hiyo ndio kitu inanibongi tu na Man U. Hatuwezi, hii ni Newport. Mimi hiyo team nimeijua juu tulikuwa tunacheza nao FA. But nimekaa hivi chini naona bro atu control game. Anthony hapo amefunga bao, anayepiga magoti. Ati kwanza nilicheki nilicheki akitroliwa. Ati ame ati alitoa tisho. Alikuwa na alitoa tisho. Unaona venye wase utoa tisho.
Alafu zimeandikwa kwa
scripture. Alikuwa alitoa tisho before game ianze. Jua alikuwa anajua kufunga nayo ni ngumu bro.
Sasa kuna nyingine nilicheki after Anthony amefunga bao. Unachiki venye Roro anapiga ngapo hivyo sui. Unachiki saa tuseme naangalia Veno kwa hii masaa. Ni kuje kaa nimepindua gana haya yangu inaangalia Veno. Achiki picha Roro imefanywa kwa hii size. Alafu Modric akuwa hapo mbigi. Usa ndio Anthony. Aruka design nyingine ya noma.
Ati unajua hiyo ndio at the first goal ati alikonga na pera inaona off Pele mwenye alikufa 2022.
Hiyo hii. Eh hey, mtu yangu.
But hiyo game ilikuwa naweza sema hatuwezi control game. So hiyo win ilikuwa tu cause ni Man U cause ya quality. Juu bao zao bro walifunga bao crazy.
Za Newport ndo? Kwanza bao ya pili mzee. Kidi kibuyu. Twende sana.
Ilikuwa bao crazy bro.
Wacha hivyo. Atujongelea Maina. Maino Kobe, Maina.
Oh.
His first goal, man.
At least, man. Props to him.
Hapo hivyo makofi kwake, man.
Kweli?
Maina umse from Central Kenya.
Umse utry, man.
Hey, jamaa. Hey, mina eza sema. Ujamaa ndiyo anatubadilishianga game vibaya sana.
So tumuite Kibe, badala ya Kobe.
Kibe Maina. Kibe Maina.
Tukiangalia mabao bro.
Eh.
Sijui tuingie hizi mabao za AFCON bro zimekuanga crazy.
Eh, mtu wangu hizi games za kuingia round of 16 mtu
Acha tusi hivi. Tusi nini sana.
Mambo ina chacha.
Kijana anaitwa Mabululu bro. Msali
Dirayon
bao.
Dirayon.
Alafu anapiga celebrations zingine hatari but ile bao yake ilikuwa noma bro.
Mbaya sana.
Adi Sky Sports waliyeka. Unajua Sky Sports jiona wakihype AFCON sana.
Mtu wangu.
But hiyo bao.
Mimi nakwambia dia wa Twitter gurus. Au kina tunanza wa CFC Jandi. Huyu wetu wa Man U. Trey. Sasa kuna huyu mwingine. Aki nimesahau jina yake. Mtu wangu alikuwa anasema kama huoni AFCON.
Kwanza hiyo angle alifungia bro. Unajua venye ni ngumu kufungia na hiyo angle. Legacy ya tata chako kavida hapo. Ndio wasio ni quality hiyo bao bro.
Mtu wangu nyongia alafu na
ni one time.
Alafu inapiga po sweet at ndani. Mwe. Ko post ndani. Mtu wangu.
Hiyo game kuna captain wao anaitwa Freddy. Umse ni
Angola.
Anacheza ball bro. Alitsi walipiga tatu.
Alipiga
assist mbili. Na hiyo ball ya Mabululu. Si moja ilikuwa set piece, free kick bao. Ilikuwa bado Freddy. Alafu ile cutting flani bado ilikuwa Freddy. Na hiyo long ball kutoka kwa di yao ilikuwa bado ya Freddy bro. Oh captain ana ni unsung hero by the way. Asiende achiki game yake. Anacheza ball.
Buda.
Watu wanajua hii kitu.
Pia kuna captain mwingine pia ni unsung hero. Askiki like unasikia tu jina yake alafu unapotea. Jina yake unapotea. Wakipvad. Anaitwa Ryan. Ujamani wazimu jamani.
Kwanza aliweka pena decisive.
Lyle Taylor. Unajua Lyle Taylor? Ule mwa alikuwa Nottingham. Sijika bado anakuanga Nottingham. Huwa anapeana hizo vibes. Lakini ni venye tu Ryan aliharakisha.
Cape Verde, the Blue Sharks. Wanaka kuenda mbali by the way.
Mbaya sana. Lakini hii game bebe ali struggle. Alikuwa na finywa. Anajaribu kupiga shape over na shikwa.
Fikiwa. Naona Mauritania pia si ati ilikuwa game. Si walipiga Algeria.
Buda walikuwa na press. Yo game walikuwa na press. Unasikia tu heri maini ibaki hapa lakini.
Tunafika.
Ilikuwa tu ku.
Bao game ilisha 1-0. Tuingie
dakika 85
Equatorial Guinea.
Our
top scorer among the top scorers Emilio Nsue. Akauza pena bro. Na umse ni defender lakini AFCON mzima amekuwa akicheza kama striker. Akakuwa the first African in 19 years kupiga hat-trick bro. Alafu unapewa pena bro. Ya kuokoa
nchi.
una fumble. Na ule Kenya sielewi ni umse ni defender kwa club, as in place anachezea club ni defender, lakini akikam AFCON nika Robertson, nika design ya Robertson anacheza sasa kama striker akienda akienda ni nationals.
Umesema hivyo nikakumbuka pia Klopp alikuwa hivyo. Yeah. Alikuwa ST akarudi akakuwa defender. Alitoka ST akarudi kuwa defender. Bale left back wing.
Ama ni ST. Kweli inaweza tunaweza ipea nini of doubt.
Yeah.
But Lions of Teranga.
Ay 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 ay. Ay.
Lions of
Teranga. Hey,
kwa zile assist ilikuwa safi ya Sadio Mane.
Eh, mbaya. Hao watu walikuwa wanatafuta ni venye tu zilikataa bro.
Lakini hiyo hiyo ya kipa ilikuwa ange hakuna kitu kingine angedua hapo.
Eh, hakuna kitu.
Ngeweza muangushe ama kukubali bao.
Eh.
Na Mendy anakishikaga mapena. Mendy ushika mapena. Mimi sijaona akishika mapena.
Pia mimi sijaona akishika mapena.
Hadi akiwa Chelsea.
Eh, watu wa Chelsea comment section alikuwa anashika mapena.
Acha tuambie. Alikuwa na sijaona kama kwa kishika mapena. Si ndio maana kipa alikuwa ngana
kwa mapena.
Ikifika tena mapena unaona ni kipa.
Eh.
Cause hiyo bao. Okay, anyway. Mm-hmm. Seme home advantage Ivory Coast waliponea ku qualify. Wakavuta kwanza coach.
Mzee au watu wametoka, naweza sema wametoka mbali. Wamepigwa pigwa hapo hivyo, wafute coach. Wa hai huko chwa ni wa France, wa madam.
But ilikataliwa. Oh, have Renard.
Eh.
Wali iliblokiwa. Hiyo haiku finalizewa.
Sasa nani ndio kochare?
Arasi, I guess sijui by the way wana survive tu.
Eh. Labda tunasikia tu Uri akisema oya. Tunafanya hii drill, alafu team talk tunaongea kwa locker room, tunarudi tena.
But hizo pena zilikuwa decisive. Acha tuseme tu. Spivo ndio Senegal walibeba.
Eh.
Na hey, hii round of 16 imekuwa na mapena. Bado Egypt bro.
Mtu wangu sijui kwa umenotice. Unaona kwa hii round of 16 ni team moja peke yake kutoka last AFCON. Hiyo ilikuwa 2022 ama 2021. Mm-hmm. Team moja peke yake ndio imeingia quarters. Team moja.
Eh.
Hebu jaribu kuguess ni gani?
CDRC.
Ah. Ivory Coast.
Walai.
Au wengine wote kina Senegal walichujwa. Wote.
Egypt ndio imeenda. Kwa sababu Egypt sio kipa wao manzi aliwaogesha ya mwisho bro. But Egypt sikuwa na expect wene mbali from the start venye walikuwa wameanzia tu, nikaa hii AFCON si ya North Africans. Ni Morocco pekee by the way wamebaki. Ama kuna wasi wengine wamebaki?
Hapo hana, kuna wasi wengine wamebaki. Ni Morocco pekee yake wamebaki.
Na Morocco wanaenda kukutana na okay. By the time hii video inadropiwa watakuwa washacheza na South Africa.
By the way, unaona hiyo story ya South Africa watu tumewanyamazia sana.
Angalia history ya Morocco na SA.
Yeah.
Kuna venye SA ilikuwa inawapiga, but si unajua sasa hatuwezi jua.
Yeah.
Hatuwezi jua nini iko aje. Juu Morocco wameingia World Cup wakadominate. So sasa ni tricks kidogo.
Sasa tunangoja hizo mapambili ingie uo zao.
As per the day tuna record, mimi naona Morocco it's an easy win for them.
Mm-hmm.
Bafana kidogo. Ako experience. Acha wa dance kwanza.
Eh, ah. Pambili ingie uo. Haya. Moving on swiftly, man. Nigeria Cameroon, man. Kwanza nataka kupiga apologies towards fans wa Nigeria. Osimhen hayuko overrated.
Nilikuwa hapa nikisema tu.
I am sorry.
Nilikuwa na yeye hapa nikisema.
Eh, ule jamaa na as in nilikuja ku notice kitu na umse.
Ukiona okay, so, game yenyewe ndio utaona wa credit yake.
Eh, ule jamaa na make sure lazima asaidie tu timu yake. Si hayuko hapo hivyo for sure. Hako hapo hivyo kusaidia timu yake. Hadi asipofunga bao, bora ajue tu mtu wake ako yeye. Uli cheki venya li celebrate bao za Lukman. Unaweza dhani ni amefunga bao.
Yenye aliwapea assist by the way.
Eh.
Ah, ilikuwa aliteseka ku defend hiyo ball.
Mbaya.
Amemwekea mwili anasukumanisha huko chini alafu akapitisha katikati watu wawili mzee.
Eh.
Lukman alikuwa uze. Lukman.
Lakini iyo Lukman pia anajua kujiposition.
Hiyo bao ya yenye aliassistiwa na Iwobi. Ilikuwa safi.
Alijiposition vizuri, alishtua tu msia wa kwanza huyo jamaa kalala.
Nigeria by the way anaweza enda mbali, but acha tuone.
Eh.
acha tuone itakuaje cause pia wa dominate.
Mhm.
Na Angola naona anacheza game balanced kidogo. Na ama maybe wakujua kwa underrated. Cape Verde
now ni
verdict yangu verdict yako unaona wakifika wapi?
Hai, Cape Verde mimi naona tu game zao zote. Wanapata tu ball attack. Pata tu ball, wanajaribu kutafuta opportunities bao za mapema.
Wakipata timu inawapanga bro.
Mtu yangu. Sasa hebu jaribu kuimagine Cape Verde na Nigeria. Unajua Nigeria wanaipaka vizuri. Wanaipaka tu vizuri, wanapata tu ball, wanapeleka mbele. Ma AST na mawinga na ma mid ndio wanacheza tu hiyo ball. Huku tu nyuma ma defender ndio wananini. Alafu na check defense yao iko compact. So wakipata tu ball inasonga.
Concede mabao mob.
So itakuwa
hiyo Nigeria Angola unajua naenda kupata na quarters.
Okay. So we acha tuanze na wewe. Nigeria Angola, wewe unaweza enda na timu gani?
Itakuwa ngumu bro.
Mm-hmm.
Nigeria wanaweza ichukua lakini Angola wanaweza wafikisha pena. Unaona kaa venye DRC Egypt ilikuwa? Naona wakimenya hiyo design.
Okay.
Hapo
mimi nayo mimi nitasema
confirmed.
Aha.
Ni DRC gini.
DRC gini. DRC gini. Hiyo game itakuwa tu ya kupura. Hiyo game itakuwa kupura mzee. Wow. Zinakuja tu na songa.
Gini wakai kusumbua.
Venye walikuwa nacheza na Equatorial Guinea mzee. Hivi tu zinaenda. Ni kama nacheza Omanyala hapa hivi 100 meters zinaenda tu zinaenda.
Boli ya juu.
Zinaenda juu, zinarudi chini, zinaenda tena, zinarudi.
But tournament naona zikikuwa azeni ngumu kupiga possess hiyo ball ngumu saa hii. Kwanza Africans bro.
Waje pia kuna pressure hiyo masaa mengine. Yeah.
Baracha tuone, nimeona Conte ameamua atakuwa AC Milan. By next season amekuwa in talks na Zlatan. Unaona AC Milan wakirudi like back to their glory days hivi.
Na Conte ni possible.
Ataiti shadow.
Well, so unajua bado pesa lazima itonge. Unajua mfuko muhimu bro. Mfuko lazima ibonge.
So unaonaje hiyo ni ya Conte? Jo hata news zimekuja tu saa hii.
So tukianza upya. Nashuku kitu lazima ifanyike. Conte lazima atapiga signing. Lakini si hata piga immediately.
Kwanza Conte venye anapendanga ma wingback. Sasa akipata pale Theo Hernandez bro.
Vizuri.
Inaweza kuwa noma.
Mbaya. Acha tucheki tuone.
Syria inaenda kuka entertaining by the way.
By the way wenye utakuwa napiga shughuli AC Milan, wenye naona wakipiga shughuli sana. Au wingbacks na u number 9. Au ndio utakuwa napiga shughuli sana.
Bado kuna kina Liao, Pulisic. Giroud na Conte hiyo nini yake inapelekana? Ama unaona akitafuta timu nyingine? Na hizo miaka pia.
Akiwa Chelsea, sijui kama walikuwa wamepata wamepatana. Hiyo masaa nyingine mimi naona Conte akitafuta tu
another striker.
Miaka tu changa. Unajua pia game yake hiyo masaa nyingine kani ku attack tunafika si wote. Ni wakrit.
Wase wa kutoka teke.
Sasa Giroud hiyo masaa nyingine ashaanza kumea mvi bro.
But Serie A imemkubali props to Giroud. Mse ni mzee atakaa kuifunga World Cup ya 2018.
Lakini mse uko mnoma.
Ni mzee.
Mse uko mnoma.
Kuna moments zake, It's a wrap. Watu wende waichiki Winpesa. The Minnesota is proudly sponsored by Winpesa bro.
Winpesa.
Click kwa hiyo link na subscribe.
One time.
So, sipigeo prediction
sign. Sawa, ina shida.